ewi gynécologue Mohamed Maiga ko uri taykere bangal tagu moysaji nyaaw kibbe yoko jomuredu mun yufata ko
la symptomatologie clinique
ko holli to tan nyaaw fibrom ana ineddo yuppugol iyam kewdam dan hana nadu wakkati fu jomun tawete e tundi nadu so tundi jomun ana wara naw o sattan mawnude dum fu ana holli tan nyaaw won e jomun dum watta so nyaaw o heba sembe bi adama
ɗiɗo taguma sa jati hulɓinika no hulitiri kanko debbo goto ceediɗo jaɓay ɗum inde
wakkati fu reedu an sama mi famata tergal am mi fayino fa ƴaɓɓiti mi yeehi ƴewoyde dogotoro mi gaadi ƴewtugoji ƴewtugoji ɗi kolliti fibrom woni am dogotoro o holliti wiide ñaw o heeɓi sembe e tergal am mi windanama safareji tafon so oppami
on a procédé à l'opération
wakat juno kay sabuji hakika nyaw fibrom o andaka tafun no hulitiri gynécologue Maiga ka ewi mako sababu jogaji yondongu
andude nyaw fibrom o ana way jokkude neddo ana tawre galle nasi nyaw o won sembe ana way wettade e nokku do feccoto labi didi na labi tati e bi adam gamenga dubi ne nyaw o wawata nangude rewbe bamde dubi chapantati fa yottade e dubi chapande joyi
ñaw fibrom na wawi sattude so ni ɗum yeɓama e wi docteur o yo sifa kibbe kewɗe e rafu ɓeygu fa yottade cancer ɗum ɓeydi wiide docteur Maiga
so ƴiƴanɗan yuppiki fa ƴaɓɓitti ana wawi sabi minde ñawuji goɗɗi kasi ko wana fibrom o le reedu ɓi adama naw mum ana mawni ñaw o ana wawi nangude suudu ndimu so ɗum ɓooyi toon ɗum latta sababu bonande
mais aussi l'infertilité
ewi kanko dunke ñaw o sella fatima kay wana hunde yafinde ɓamgol poɗɗe ɗe e tawere fuf denno dabare nde ko ɓuuri hewde yo oppugol ewi docteur Maiga
ñaw fibrom ana wawi sawrede ka sawratake fatima fey fey safari ana sawra ɗum yogaɓe du oppete kammari mum ko jomum oppirete sembe ñaw o ɓuyto ka ɗum wawa sawrede fatima fey fey wonto ɗum yettoto suudu ndimu debbo fu ittete toon
ainsi que les annexes.
Kamɓe dogotore ɓe hulti wiide heɓugol ñaw fibrom o wala fe duuɓi wona fadde latade baliki wona ɗum caggal muɗum.